watching a little girl in the last year of the world. I don't know who catching a little girl. Obati soka mkwano ziteyo Arata masimunga kuwa topata Kumbiso jimuwele za natikinga Agenda kone umwene wantizinga Kichari na mirembe jangu tugerea Walaga wabwe yalie kwenye nyoza Sichari na mirembe jangu tugerea Walaga wabwe yalie kwenye nyota Maria Tiwalaga wa Maria. I'm not going to be able to do it.